Free Zion on the corn.
All the way to Calvary, he wept for me. Jesus wept for me. He wept for me, oh. All the way to Calvary, he wept for me. He died to save me free. Hallelujah, oh.
All the way to Calvary, he wept for me.
He wept for me.
He wept for me.
He wept for you, oh. He wept for me. He wept for me. Oh, he wept for me. All the way to Calvary, he wept for me. He died to set me free. Hallelujah. Oh.
All the way to Calvary, he wept for me.
He wept for me.
He wept for
you. He wept
for me.
It is well in your marriage, oh. It is well with your soul today. It is well you are going out to lay. It is well you are coming in, oh. It is well with your soul today. In the name of Jesus,
it is well.
It is well.
It is well. In the name of Jesus, with my soul today.
In the name of Jesus,
it is well.
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 It is well. It is well.
Bye bye.
With my soul today.
As in all the world, no gain am ma. Give up your hope, and only as my hale. It is well with your soul today. As in all the world, no gain am ma. It is well with your soul today. In the name of Jesus,
it is well.
It is well.
It is well. It is well. With my soul today.
Oh, get the bra, get the maya, get the shake, get the to get bra, ya maye. It is well your business in the mighty name of Jesus. Oh, hallelujah.
Oh, yes, Lord.
Omniscient God, Jesus, omnipotent God.
Hey,
omnipresent. Oh, Jesus, you are worthy, Lord. Hallelujah.
Omniscient God, Jesus, omnipresent God.
Omnipresent God,
omnipotent.
Hey,
oh, Jesus, you are worthy, Lord.
Omniscient God, Jesus, omnipresent God. Omnipotent, oh, Jesus, you are worthy, Lord. Hallelujah.
Omniscient God.
Omnipresent God,
omnipotent God, Jesus, you are worthy, Lord.
Omniscient God, nebe mo na roru mo. Omnipresent God, nebe mo na zwaya. Omnipotent God, nebe mo ne menge mo. Omnipotent, oh Jesus, you are worthy, Lord. Hallelujah.
Omniscient God.
Hey,
Jesus, you are worthy, Lord.
Guide the calling. eneme kaje koreze ni eneme o kaje koreze ni eneme o
kaje koreze ni eneme kaje koreze ni eneme o kaje koreze ni eneme
kaje koreze kaje koreze ni na Nigeria kaje koreze kaje koreze ni eneme na Ibo kaje koreze kaje koreze ni eneme kaje koreze ni eneme o kaje koreze ni eneme kaje koreze ni eneme kaje koreze ni eneme kaje koreze ni eneme kaje koreze nubia kaje koreze o kaje koreze nubia le kaje koreze nubia o
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 kaje koreze nubia
o kaje koreze
Shake
to get my yamake. I need a gelegi, and I'm a moon, and I'm ekele gaga onye amara
seke
tuke prama ya gaga di gaga seke teke prakete mgbe mụ nọ n'ụgbọelu anya ọma na-elobi na mgbe mụ nọ n'ụgbọ mmiri onye amara onye na-abara obi n'igwe mba ya nsọrị ụkwụ na kama adịghị ya ọbụdo onye na-abara chineke mba aya msọrị ụkwụ na kama dị ya ọ bụ onye na-abara obi n'igwe mba aya msọrị ụkwụ na kama dị ya ọbụdo onye na-alụrụ chineke maka na aya msọrị na aga gị ga-agbajikwa ọ bụ onye na-abara obi n'igwe mba aya msọrị ụkwụ na kama dị ya ọbụdo onye na-abara chineke mba aya msọrị ụkwụ na kama dị ya ọ bụ onye na-abara obi n'igwe mba 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 adị ma bụ onye na-abara obi n'igwe mba ọ bụ onye na-abara obi n'igwe mba adị ma bụ onye na-abara obi n'igwe mba ọ bụ onye na-abara obi n'igwe mba adị ma bụ onye na-abara obi n'igwe mba onye na-abara obi n'igwe mba bụ onye sọrị ụkwụ na kama dị ya cheke prakete ma ya gada kete prakete ma ya gada cheke tuke pra ya ma gede sekete and they send the Holy Ghost fire right now to the mighty kingdom let it like a God and against the children of God let it receive Holy Ghost fire in the mighty name of Jesus Christ
yes,
onye anyị nọ n'obi ya siri ike na onye anyị nọ n'obi ya lee n'ọkpọrọ akpọ
onye anyị nọ n'obi ya
lee n'ọkpọrọ akpọ na chi anyị nọ n'oge ya n'ụlọ siri ike na chike bịa na nke ya lee n'ụlọ siri ike na chike nọ na nke ya n'ọkpọrọ akpọ
onye
mụ nọ n'obi ya o siri ike na onye mụ nọ n'obi ya lee n'ọkpọrọ akpọ
onye
ọma n'obi bụ chi mụ ọkpọrọ akpọ na onye mụ bịa na nke ya o siri ike
Receive my praises, my dear Lord.
Receive my praises, my dear Lord. Receive my praises, my dear Lord.
I say, receive my praises, my mighty Redeemer. I say, receive my praises, my dear Lord.
Receive my praises, my dear Lord. Receive my praises, my dear Lord.
Receive my praises, my dear Lord. Receive my praises, my dear Lord.
Receive my praises, my dear Lord. Receive my praises, my dear Lord. Receive my praises, my dear Lord.
Sorobu netuya, netuya, no dima. Sorobu tubeya, netuya. Omu kechine kebiya ye. Agama kolobu ye. Iye chuku mele mune lowa. Jimo holo nanya chineke. Onyamuma sorobu to chuku. Mbeni le mpokuge. Inatame ele ganya nasuwe. Dime pamuka mpokuge.
Anointing power,
Holy Ghost,
anointing power.
power, Holy Ghost.
Anointing
power, Holy Ghost.
Anointing
power, power, Holy Ghost.
Anointing power,
Holy Ghost.
Anointing power,
power, take control.
Power,
take control. Power, power, stand up. To power, Holy Ghost. Power, 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 power. Right now, touch my family, touch my music premises right now. Anoint, anoint, anoint in it, 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 What you did is marvelous. What you did is marvelous, oh my Lord.
What you did is
marvelous, oh my Lord.
What
is marvelous, oh my Lord.
What you did is
marvelous, oh my Lord.
What you did is
marvelous, oh my Lord.
What you did is
marvelous, oh my Lord.
What you did is
marvelous, oh my Lord.
What you did is
marvelous, oh my God.
What you did is
marvelous, oh my Lord.
What you did is
marvelous, oh my Lord.
What you did
is marvelous, oh my Lord.
What you did
is marvelous, oh my God.
What you did
Ancient of the days, Brahma kete ke praya gada, sheke sheke tere pragene, kumbaya yaya mama mama, riake ke bagene praya gada, sheke sheke tere pragene, imabelo imabelo imabelo, imabelo so my God, God imabelo so my God, imabelo so my Lord, what you did imabelo, imela karika, hey, imela karika.
Okay, Rube. Imera Karika. Ekele Kaiji.
Imera Karika. Imera Karika. Imera Karika. Imera Karika.
More music at praisezion.com.